Mutazama twira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanye inshuti zacu mwiriwe neza, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Radio ijwi rya Amerika ni kuri FM 93 n'ibice bitatu ikarongi mu burengerazuba bw'u Rwanda, na FM 104 n'ibice bitatu ikigali. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko rero ni mujye no kuri internet kuri wa3@, radio yacu voa.com, YouTube na Facebook VOA radio yacu, naho mukurikire iki kiganiro cyanyu muri sanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Murisanga koko inyambo inka z'umwami, ariko kuvumwa ubwami bucitse mu Rwanda ntizongeye kugaragara mu gihugu, zaragishe ariko ntizacitse. Ibanga ryazo ni rihe? Inyambo zivuze mu muco w'u Rwanda iki? Rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste yatwemereye kubidusobanurira. Rutanga rw'amaboko yashinze kandi ayobora ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Muri make azwiho byinshi, ariko turaganira nk'inzobere mu by'umuco, amateka n'imbonezabitekerezo, filozofia. Ntabatindiye rero mbazanire umushyitsi. Rutanga rw'amaboko, gahora n'Imana y'u Rwanda rwose. Ndagushimiye byimazeyo uyu mwanya wigomwe kugira ngo wungurane ibitekerezo n'amakuru n'abakunzi b'ijwi rya Amerika ku nyambo. Nuko ariko rero mbere yuko nuko ariko rero mbere ya byose, nziko wize uraminuza, ariko muri make nifuzaga yuko watwibwira rutanga rw'amaboko ni muntu iki mu magambo make.
Bimwe wari umaze kubivuga, ndi umuganga ndiikiganga, hanyuma nsoze ikiganga mu bushakashatsi mbuza umurage, kuko ndi n'umuganga mu buryo bw'umurage. Mbuza ikiganga twize n'ibyo twaraje, niho natangije ubuvuzi bushingiye ku muco, nkagira umwihariko mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ubuvuzi bw'indwara n'ibibazo byo mu mutwe. Nanjye natangije uburyo bushingiye ku muco nyarwanda mu kuvura indwara n'ibibazo byo mu mutwe, ibyo bita Rwanda Psychiatric Therapy. Hanyuma nza kwiga n'umuco n'amateka, ntangiza ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco. Nanabereye umuyobozi mukuru wari umaze kubivuga, ikigo kigamije iterambere ry'igihugu rishingiye ku muco, gikorera mu mujyi wa Kigali ku Gisozi niho gifite icyicaro. Nta mu bushakashatsi n'inzobere mu by'umuco, amateka, imbonezabitekerezo, niyo filozofia n'ubuzima bwa muntu bushingiye ku myizerere, imyumvire, imitekerereze, imyitwarire ndetse n'imigirire. Ahari wahinira aho ngaho bitaba byinshi kandi atari cyo kiganiro twatumirwa.
Yego, ariko rero nanone unyemereye, hari umuntu ubivuge wihuta, hari umuntu watwandikiye kuri Facebook ya Radio Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, ati mutubarize niba yemera Imana ya Kristo. None iyo Mana ya Kristo urayemera? ubwo rero ye uramushubirije rwose
nta mupfumu wo kwemera Kristo nari nibonye no kuvuga ko ndi umupfumu nabona nyagasani umwami nkuru y'u Rwanda ku murage wose bwo kuruza rutanga rw'amaboko
yego
ubwo se waje mu byo muzi mu bicanga kugira ngo byende bite
ariko rero witwa Modeste
na mateka y'ubonye ntekerezo nayo tugomba kurinda kugira ngo abana bacu bamenye igihe twanyuzemo ariko rero bidakwiye kongera kubaho kuko harabaye ntihakane uri muri Amerika turi ku ijwi rya Amerika nta munyamerika witwa Rutanga rw'amaboko nta mufaransa urumva witwa Rutanga rw'amaboko cyangwa umwongereza cyangwa umubiriyi cyangwa umudage ntaburabona
nubwo wabona ubwenegihugu ni hahandi
ibyo rero abanyarwanda abanyafurika twagiye kwikorera amazina y'abazimu b'ishyanga kandi burya izina ni ubuzima ibyo rero harabaye ntihakabe harapfuye ntihagapfe ubu nta mwana bagiye n'umwe witwaye amazina amatindi
yego nuko twigarukire rero yego
kuri kimejejemo nacyo ubwo kiba gitanze undi mucyo
yego ako nakara kanyuzemo noneho twigarukire ku nsanganyamatsiko yacu inyambo inyambo nazo ni inka usibye ko zari nka z'umwami gusa noneho mbere yuko tuvuga umwihariko wazo inka muri rusange zivuze iki mu muco w'u Rwanda reka twongereho ndetse no mu mboneza bitekerezo
nibyo ikibazo cyiza cyane mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri kitubwo nagaragaje ibirango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho n'imana inka n'ingoma kuri ibyo birango akaba ariho hashamikiye imihango n'imigenzo n'imiziririzo umuco w'u Rwanda uhurizamo bene we bigaragaza ko ushatse gutera igihugu utagikozeho wagikura ni ruto ni ruto ku mihango imigenzo n'imiziririzo umuco wacyo wubakiyeho ni nako byagenze kuko mu byavuyeho bigateshwa agaciro uretse n'imana wavugaga iby'amazina ayo mazina kenshi abantu bayitwa kubera kubasimba amadini bakuriramo mvamahanga bagiye bakuriramo ariko ubundi amazina yacu ya kinyarwanda niyo yari afite icyo avuze inka rero nazo ziri mu byari bigize ubunyarwanda ibyo birango imana iri hejuru ya byose ni rugira rugize amajya n'amaza ni rurema abantu n'ibintu ni nayo ibirebere rikabyitaho yitwa iri hose niyo abanyarwanda babyaye abana babita niyo twagira iri hose naryo ni izina ry'abanyarwanda kandi rivuze imana hanyuma iyi nka rero ni ikimenyetso cy'urukundo ubuntu mu bantu n'ibintu ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu nakunze nakubwiye ibya sogokuruza yari umupfumu nyagasani mpamvu muri y'u Rwanda arazwi mu mateka ndabaririmba Rutanga rw'amaboko ntabwo ari yewe burya nari ntarabaho ni sogokuruza
yego
hanyuma rero bagakunda gutega amasunzu ariko ntabwo nari nzi icyo amasunzu ari cyo hanyuma ndamubaza gusohoka ibyo bintu mutega ku mutwe ni ibiki ati wowe ubona bimeze nk'iki bimeze nk'amahembe amahembe agirwa n'iki agirwa n'inka hanyuma se umuntu ufite inka cyane nyinshi aba ameze ntaba ari umukire ngo nuko rero ibi dutega ku mutwe ntabwo ari ibyo bintu nk'ibyo ari byo byose ahubwo byitwa amasunzu kandi aya masunzu asobanuye inka
niko se Rutanga rw'amaboko icyo gihe wari umubajije ufite nk'imyaka ingahe
izo mu myaka nk'itandatu irindwi
yego
narakana gatoya rwose
ariko gasobanukiwe
umva nakundaga kubaza kuko ndi imfura iwacu ndi imfura iwacu data ni imfura ya sogokuru sogokuru ni imfura ya sogokuruza kugira ngo abana b'imfura hari bakunda kugira ibibazo byinshi n'umwana wanjye mbona ibibazo akunda kumbaza
Nuko ubwo rero noneho inka rero nyine nicyo gicyo cyari kimenyetso cy'ubukungu
zira numva nzatega amasunzu
aha
ubwo ambaza imbone z'ibitekerezo y'inka icyo bivuze zira numva nzatega amasunzu kugenda kuri iyo ntabwo ari igihe cyane nsoza kaminuza rero nibwo natangiye kubigerageza ko nari maze kugaragaza ko kogosha ukageza ku ruhu nabyo ari ikibazo hanyuma ntagira gutereka umusatsi ugabamo imigabane ibiri y'amasunzu urakura uza kuba ingara z'iminyinya rero nta cya gitakuze ngo cyakosoma zigahita amahembe ntibamenye inyota ya koko
make
inka ni ikimenyetso cy'ubukungu kigendana mu mitwe yacu
ariko ni n'ikimenyetso cy'icyubahiro
ni n'icyubahiro urumva amasunzu iyo banaririmba bakavuga ngo ngwino ndamukirize abateze amasunzu bifite ikintu gikomeye cyane wumva babiririmba mu ndirimbo zacu
yego
amasunzu ni ikintu gikomeye cyane urumva ko n'abanyarwanda bafataga kwiyogosha cyangwa kwambara cyangwa kugira gute uko babonye byose babikoraga bafite icyo berekeza bavuga by'imbonezabitekerezo igihe tuvuye kuri ya mbonezabitekerezo uyu munsi wa none abanyarwanda badukurikiye abarundi tunasangiye umuco abo mu biyaga bigari abo bita abatwezi bo mu gihugu cya kitara cyari igihugu kimwe kuva muri egypt kugeza inanganda bikubwira nk'umunyamateka ibyo ni ibintu abantu batakunze kumenya wakwibaza inyogosha abantu bagira uyu munsi wa none imyambarire abantu bagira bivuze iki
yee noneho ubwo ngubwo tuvuye ku kimenyetso cy'inka n'icyo zivuze inyambo noneho tuvunagura kugira ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya amerika inyambo zo rero zivuze iki by'umwihariko umwihariko wazo ni uwuhe
inyambo rero by'umwihariko ndabishimiye cyane kuri iki kibazo wagize binyuze kuri icyo kibazo cy'amasunzu kugira ngo wumve ari amahembe y'inka
yego
ubwo mbonera nk'ikibazo n'abantu bakunda kubaza umupfumu urutanga rw'amaboko ngo se imanza nkuru biriya yambara ku mutwe imeze nk'amahembe ni ukubera iki ariya mababa ahamura ariya mahembe ahamura ariya mahembe ariya mahembe nyine akaba amahembe y'inka akaba ikimenyetso gihuza abantu n'isanzure gihuza abantu n'imana mu isanzure nk'uko ubu turimo turavugira kuri radiyo ubaye udafite iminara ntugire za antene sinzi uko nabivuga mu kinyarwanda
yego
ntabwo wabasha guhana ubutumwa ngo bikunde ariya mahembe rero ni cyo avuga
ni ukubera se ko n'inyambo zifite amahembe maremare
kuba rero zifite amahembe maremare zisa n'umwihariko wazo kubera yuko ni ikimenyetso kiduhuza n'imana mu isanzure ni nayo mpamvu zirindwa zikitabwaho cyane kugira ngo wa mwimerere wazo ugumeho
n'ubundi wagira ngo n'amahembe yazo barayuhagira
cyane
aha
ni ukuvuga ko ariya mahembe nk'uko urinda umunara wa radiyo nk'uko urinda umunara wa radiyo ahubwo abanyarwanda bo barindaga ziriya nyambo n'umwimerere wazo mahembe yazo kuruta ibindi bintu byose hasi
none se kuki zari inka z'umwami we wenyine abandi bagatunga izindi bitaga inkuku
imana wumvise ko iri hejuru ya byose ubwo ntabwo no kuvuga kubera iki inyambo nyine zikitwa neza umwami imana iri hejuru ya byose ariko igira abahagarariye abahagarariye ba mbere igira ubwa mbere ni umwami
yego
yarabivuze se imidogoro ya semigenge ngo umwami yicaye umuntu aba umuntu ataratorwa atorwa kiriya karubanda si umututsi si umunyiginya ni agasani gasengwa ariko si n'agasani gasengwa ni ukuvuga ni imana yiyambazwa ariko nanone si uwo kwisukirwa uko ubonye koko niyo mpamvu bamuramutse nyagasani bakavuga ngo nyagasani umwami w'u rwanda
hanyuma hakaba n'umuhagarariye nanone w'Imana mu bantu ubwo ni umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'ubutegetsi bw'ubuyobozi hanyuma hakaba n'umuhagarariye w'Imana mu bantu mu buryo bw'umwuka wabyitse iby'ubumana nanga kuvuga iby'imyizerere kuko imyizerere kwemera hari igihe wemera no mu bujiji ubu rero akitwa Nyagasani Mandwa Nkuru y'u Rwanda urumva rero ari amahembe aduhuza n'isanzure
yego
aduhuza n'Imana mu isanzure noneho abantu bakagirana ubumwe hagati yabo bakagirana ubumwe n'ibibakikije ibintu bakagirana ubumwe nanone n'Imana
yee reka nibutse abaduteze amatwi ko iyi ngiyi ari radiyo ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku mwimerere w'inyambo inka z'umwami mu Rwanda umushyitsi rero ni Rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste ni inzobere mu by'amateka umuco n'imbonezo bitekerezo filozofia maze rero mbibutse yuko dufite na FM nshyashya ikarongi ni kuri 93 n'ibice bitatu hanyuma hari abanywanyi b'ijwi rya Amerika batwandikiye bati rwose turabakurikira 5 kuri 5 ikarongi ni ukuvuga mbese ko nabo bashobora kuba babyishimiye ndabyizeye na Ndayizeye Theophile twarabivuganye kuri 18 yo kwa 3 gushize nuko mubwira yuko abategetsi bacu babirimo bari hafi cyane ndibwira rero nawe Theophile yuko umeze neza wumva radio ijwi rya Amerika Karongi 93 n'ibice bitatu FM kuri telefone dufite Hakuzwe Claudio na Gakwavu igisagara Gakwavu we wobe witonze hanyuma tubanzirize kuri Hakuzwe Hakuzwe
ame krame
uraho rakomeye uraho neza
nenda ndakomeye
nawe gahora n'Imana y'u Rwanda
cyane murakoze
yee nuko urashaka ro kuganira na Rutanga rw'amaboko
ndashaka kuganira na Rutanga rw'amaboko
yego ariko rero uvuge wirukanka kubera yuko dufite abantu benshi cyane bategereje ijambo ni ryawe
ari Rutanga rw'amaboko hari ikintu nashakaga kumubaza bintu avuze ngo amahembe ngo aduhuza ngo n'Imana ngo aduhuza n'ikirere ni bande ari kuvuga ni abapfumu n'abanyarwanda twebwe twese muri rusange nimeze gute nyine kuri icyo gitekerezo cyiwe avuga inyambo ziraribwa cyangwa kuva kera ntabwo zaribwa
ye hanyuma wamubwira naho uherereye
ye nari mperereye mu mujyi wa Kigali kinjiko n'uruki Karongi
yego
aho bita muri Gasabo aho bita Kimihurura
ye hanyuma iwanyi Karongi wamenya nimba bumva neza ijwi rya Amerika noneho
ndasumva neza
ye nuko nukurakoze Hakuzwe
yego
Rutanga rw'amaboko nuko rero wamwumvise ni bande ubuvuga kw'amahembe y'inyambo aduhuza n'Imana hanyuma atese ziraribwa
ndagira ngo ni ikibazo cyiza cyane kirimo n'amatsiko yumvikana ntabwo rero ari abapfumu ubwo nyine bapfumurira abantu kugira ngo bamenye iby'Imana nyambo ni iza bose kuko umwami ni uwa bose igihugu ni icya bose ni isanzure nta n'ubwo ari abanyarwanda gusa kuko abanyarwanda mu mateka yabo iyo bavugaga abanyarwanda ntabwo babaga bivuga bonyine baba bavuga isi yose baba bavuga abantu muri rusange ni nayo mpamvu wumva bavuga ngo mu Rwanda umu mu rundi Rwanda no mu Rwanda rw'iyi mu Rwanda umu naho babonaga nk'igihugu kibisangamo aho ngaho bagarukiramo bahuza ururimi bagize bate mu rundi Rwanda ni Burundi babaga bavuga urumva ni abavandimwe amateka agaragaza uburyo byaremye bamwe baturutse ku bandi ibyo tuzabigaragaza ikindi gihe hanyuma mu Rwanda rw'iyo no mu bindi bihugu rero nibyo babaga berekeza urumva ko
bituma tubumwe bya bindi bavuga ngo turumwega twese turumwe hanyuma icyo kirumvikana kuko niyo baha nyuma ntabwo batoranye ngo uyu n'uyu icyakunze inyambo ntabwo wapfaga kuzitanga uko yiboneye zatangwaga n'umwami ku mpamvu y'igihugu cyane cyane mu by'umubano hagati y'igihugu n'ikindi ikindi rero tuziraribwa oya rwose ntabwo ziribwa kubera umwihariko wazo urumva yuko n'ikimenyetso gikomeye cy'amateka
none ariko zirakamwa amata yo akanyobwa
cyane 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 zirakagira imana n'ubu nibyo twagira inka zigereranywa n'abantu inka zareze ubwo wenda ntitwavuze inka muri rusange ariko twababwiye inka ko ari ikimenyetso cy'ubuntu mu bantu n'ibintu iyo ikintu kidafite ubuntu kiba cyarapfuye gihagaze n'igikatsi cyo mu batindi bakamuye cyane bakakimaramo uburyohe baravuga ngo bakimazemo ubuntu ntabwo bavuga ngo bakimazemo ubukatsi rero inka zareze abana nk'uko umubyeyi yonsa umwana agakura inka ni ubuzima
yee none se nimba zitaribwa iyo ipfuye sinzi nimba ariko babivuga kubera ko n'umwami ntabwo apfa umwami aratabara aratangana ko iyo zipfuye barazihamba bisanzwe ntabwo babigenza bate
hari wenda hari ibintu tuzagenda twinjiramo gahoro gahoro ariko inyambo usanga ahanini amahembe yazo ntabwo zipfa ubusa nk'amahembe avamo urabona kuko bavuza amahembe mu buryo bw'igihugu ihembe ryavuze cyangwa mu matorero impu zazo n'inka muri rusange n'impu z'inka muri rusange zavagamo imyambaro inkanda amase n'ifumbire yewe buri kintu cyose urasanga gifite ikintu kimara
none se inyambo iyo ipfuye babigenza bate barayihamba
urumva hari ibivanwaho bikagira icyo bimara ariko ikigenderewe ni uko nta nubwo bavuga ngo inka yapfuye baravuga ngo inka yagize ibyiza mu bushakashatsi bwanjye butoza kaminuza nakoze ubushakashatsi kuri kirazira n'ubuzima bwo mu mutwe buriho ikintu bakiziririza bakacyita irindi zina kitakabaye cyitwa bya bindi byanjye bavuga ni ukugitsinda kubera icyubahiro bagiha rero kuko zidapfa zirapfa ariko rero zapfa ntibavuge ngo zapfuye bakavuga ngo zagize iby'inka zakora iby'inka rero bakazihamuraho ibyo ngibyo ibyo nkubwiye ariko ubundi ntabwo bavuga ngo yariye inka no kurya inka ni ubutindi baravuga ngo naka bamuhaye inka ngo hanyuma arahindukira arayirya
nuko hanyuma nyine nk'uko nari nabivuze inshuti z'ijwi rya Amerika n'umutumirwa rutanga rw'amaboko hari kuri telefone Gakwavu igisagara hanyuma nyuma ye turaha ijambo Munyandinda Alphonse noneho duhere kuri Gakwavu uri hehe ntabwo Gakwavu ari kwitaba sinzi ibyo ahugiyemo kandi bambwira yuko ari ku murongo noneho twihamagarire Munyandinda Alphonse Munyandinda
yego turabumva neza
urahura akomeye
yego turamahora
uherereye he
Muhanga
yego rutanga rw'amaboko rero guteza amatwi n'abandi banywanye b'ijwi rya Amerika
tubanye kubasuhuza
yego
mwamutubariza ese inka z'inyambo
arakumva mwibariza
ni inka z'inyarwanda zisanzwe tuye
bazita inkuku
inkuku
nuko
yatubwira
yee rutanga rw'amaboko
ntabwo mwumvise neza ati
nuko reka Munyandinda we subiramo ikibazo cyawe rero
yego inka zisanzwe tuzi z'inyarwanda
yego
ni hehe n'inka z'inyambo
n'inka z'inyambo ni icya mbere imimerere yazo kuko zimwe nimwe nk'uko ubyumva inkuku ni ngufi
Dufite n'ariya mahembe maremare cyane.
Yego.
Ahanini navuga kuri iyo miterere yazo, ubwo namara kusama icyo ko zahubwa inkumi zo zivaho na none inyama. Kuko wenda ntitwabivuze, buriya inkumi umwihariko w'Abanyarwanda mu buhanga bwabo bagiye bakora, navuga ubushakashatsi, bagenda babangurira, zimwe bazibangurira ku zindi noneho zikabyara izindi, babanza rero kubangurira inkuku, hanyuma zikabyara ibyo bita ibigarama. Ibigarama bikazabyara ibyo bita inkerakibumbiro, inkerakibumbiro bakazibangurira nazo zikazabyara imirizo, imirizo bakayibangurira ikazabyara ibyo bita ingegene. Ingegene rero ni uko kugegenwa, ni izo nyambo, ni ubwo bugororoke, ni ubwo butazorwa.
Nubundi nonese iyo bagiye kubangurira izo zindi bazibangurira ku nyambo, noneho zikabyara izo zindi.
Yego,
izo zindi noneho zikaba arizo zizabangurira inyambo.
Yego, bageze kubangurira ku nyambo bazireka batyo, kuko baramutse babigize navuga ngo zakwangirika,
amaraso yabavanze vuba vuba,
yabavanze zikavuka ari ndende cyane zidashobora no kwiramira zitagize gute, ariko muri iyi nyambo zibona ko ziba ari ndende kandi zifite n'umubyimba.
Yego,
no mu nka zose rero no muri izi uko bagenda babangurira bisaba ubuhanga kugenda bazitoranya, kuko izivutse ntabwo ariko bavuga ngo barazibangurira zibyari izingizi, bisaba abahanga bazo, abahanga mu by'inka, noneho rero bakagenda bazireba bakazitoranya bakavuga bati zimeze zitya, zifite imitsitsi iteye itya, ntituzibangura kuri iriya mpfizi zizabyara zitya. Hakaba n'izindi ziza kuvukamo, zishobora kuvuka mu nkuku zikavuka no mu nyambo, zigira umwihariko n'amata yazo agira umwihariko wo kuvura icyo bita urugendakanwa, zigakoreshwa no mu mihango yindi izo bita inzungu zitagira amahembe.
Yego, nuko niyo mpamvu rero inyambo zitajya zicika uko nguko bagenda bazibangurira,
ziba zifite abahanga bazo kuva kera.
Yego,
ni nayo mpamvu byagirirwaga umuhango w'umwimerere wo kumurika inyambo, hari turaza kubikomozaho.
Yego, turaza kubikomozaho n'ubundi. Yego,
ni ukuvuga ngo aba bahanga barazimenyaga bakazirinda zikaba inka z'umwami, bakazirinda nk'uko igihugu kirindwa mu mwimerere wacyo, kuko n'uwabaganyaza inyambo yabaganyaza igihugu. Ni nayo mpamvu inyambo nk'ubu uretse umuhango twakoze ejo bundi Nyanza mu Rukari, nyuma y'imyaka isaga 70 n'ubuzaherukaga kumurikwa mu gihugu mu 1954.
Yego,
ahari wenda ndaza kubigarukaho, ariko ubwo nasubiza bita narindazi.
Ye, mu magambo make rero inyambo ntiziribwa, icyo ngicyo kirumvikanye, hanyuma n'umwimerere wazo, impamvu zidacika nabyo urabidusobanuriye. Nuko ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi cy'Ikinyarwanda, ni ikiganiro muri Isanga Rutanga rw'Amaboko. Ni umutumirwa, turaganira ku mwimerere, ku mwihariko w'inka z'inyambo, inka z'umwami. Kuri telefone dufite Igisagara Gakwavu, bambwiye ko yagarutse. Gakwavu we,
karame karame Thomas we,
wari wagiye he?
Sisteme za telefone ziba zadushwaniye.
Nuko noneho ubwo zikize, bwira umutumirwa aho uherereye, hanyuma uhite umubwira n'igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe.
Nuko ariko Thomas, ndakwemera cyane, uri intyoza.
Shimira umutumirwa we ushaka kubaza ibyawe. Nuko urakoze ari
ni gakoze igitagara mu Rwanda. Ubwo nadutandukanyirize inka z'inyambo na zino nka zindi zisanzwe tworoye aho bitandukanira. Ikindi
ariko si byo, ntiyaramaze kubivuga Gakwavu,
ntago narindi kure radio.
Noneho uze kujya rero, uze gukurikira, uze gusubira inyuma, ujya kuri interinete kuri w3 akadomo radio yacu vw.com, uraza kubyumva nko mu minota, tuvuge ikiganiro kigeze nko ku minota 25, uraza kubyumva. yikomeza rero
nanjye pre internet ndi buharyame cyane okay ikindi kibazo
aha
ese usibye rino zina rusange twitwa inyambo nta narindi nta bundi bwoko bw'inyambo wenda tuvuge uko nko kera habaho gaho abatwa aba mu Rwanda kera narindi nayandi mazina wenda zaba zifite ziriya ese nuhe mwami nuhe mwami dore yuko twebwe turi n'abana batoya ibyo ngibyo by'inyambo tubyumva mu mateka no mu magambo gutyo nuhe mwami yazanye inyambo mu Rwanda inyambo ya mbere bayizana mu Rwanda bayizanye mu buhe mwaka
ye urakoze gakwavuwe
yindi ngire ngo sabero tangano rw'amaboko aza kwihangana duhe kontagite ziwe sinzi niba mwaza kumfasha mukaduhuza
arakumva arakumva araza kuzikwihera ni ukuvuga ngo kontakte zawe mbese ubwo ndibwira ko ari telefone WhatsApp
arebe n'abadukurikiye ku rubuga rwanjye rwa Facebook rwitwa Muganga Rutanga rw'amaboko byose barabibona
wabyumvise gakwavuwe
mujye mugubwa neza umunsi ku wundi
ye urakoze cyane
ego
nuko Rutanga rw'amaboko inyambo zifite amoko zifite amazina atandukanye hanyuma n'uhe mwami wazanye inyambo bwa mbere ni muhe mwaka
yego umwaka biraza kungora hari amateka dufite ariko utahita uvuga ngo umwaka ni uyu nguyu icyakoze tukaba mu buryo yagiye asigasirwa imyaka yagiye asigasirwamo n'igihe yagiye yototerwa ngo abyimire ariko abanyarwanda bakayagarukaho bakayakomeraho iyo myaka yo twayigenekereza ariko iyo ugiye mu mibereho y'abanyarwanda bakubwira ko hari igihanga cyahanze inka n'ingoma
ni ukuvuga
cyahanze inka n'ingoma kandi nakubwiye bya birango bitatu by'ingenzi umuco w'u Rwanda wubakiyeho imana inka n'ingoma uwo gihanga burya ni umwami uhagarariye gihanga nyine nk'umuremyi imana rugira rurema rwagisha ni ukuvuga yuko imana ariyo yahanze indi icyakoze binyuza muri gihanga cyahanze u Rwanda inka n'ingoma
gihanga cyahanze u Rwanda se ubwo ngubwo siwe mwami wa mbere
ni ikigenekerezo cy'amateka ariko buryo si gihanga nk'umuntu nk'umwami ni gihanga nk'imana kuko mu Rwanda bakomoka ku mana ni nayo mpamvu bitwa bene imana bemirage hanyuma rero iby'i myaka urumva mu gihe cyose cy'abami bacu twari dufite inka abanyarwanda bagira ubwo buhanga noneho bwo kuziremamo inyambo muri bya bangurira nakubwiraga biza gucika sinavuga ngo gucika ahubwo imurikwa ryazo yitabwaho ryazo mu 1959 kuko umuhango wo kuzimurika wa nyuma uheruka mu Rwanda atari ejo bundi wari mu 1954
ni ku bwami ni ku mwami Mutara Rudahigwa
yego mu 1959 rero na 1959 ubwo habaga kototerwa k'ubumwe bw'abanyarwanda kubona kubwiye ko inyambo ni ikimenyetso cy'ubumwe bw'abantu n'imana n'ibintu n'abantu hagati yabo ubumwe ubuntu mu bantu n'ibintu ni icyanzure icyo gihe muzi yuko ari byo igice kimwe cy'abanyarwanda by'umwihariko b'abatutsi birukanwe mu gihugu hanyuma rero n'ubwami birirukanwa kubavugaga ko ari ubw'igice kimwe nyamara ntabwo ari byo kuko umwami yumvise ko atari umuntu ni umuhagararizi wa bose muri yamba tatanye mbagira inganizwa muheto ngo ni umugambi w'ubukoroni noneho rero inyambo ziragisha habaye amapfa ariko atari amapfa y'ibindi ngo imvura yabuze ahubwo amapfa y'ubumwe bw'abanyarwanda biza rero kugaruka inyuma uko igihugu cyagiye kiyubaka noneho rero zimaze kugaruka ndetse bakeze leta y'u Rwanda yagabiye imico wacu n'umurage hakazamo n'inyambo ejo bundi bene zo bundi nanone mu 2024 muri Werurwe nibwo inyanza muruka nanone kwa Mutara bidaheza kongeye kumurika inyambo
niko se rutanga rw'amaboko dusubiye inyuma gato y'akantu kagufi inyambo zaragishe zagishiye hehe
zagishiye aho bemeze bagishiye mu bihugu bitandukanye by'abaturanyi hanyuma nyuma rero uko bemeze bagiye bagaruka bumva baririmba ngo zigisutse burya inka n'abantu ntabwo bitandukana mu Kinyarwanda urabireba mu bwiru urabireba mu busizi bwacu urabireba mu mazina niho bavuga ngo zigira nyirazo zingana nyirazo nta kiruta inka bakari izina bita Abanyarwanda kuko bavuga nta kiruta Imana inka n'ibemezo
yeeeeh
bagize ibibazo zari zigize ibibazo bemeze ibibazo bikemutse nazo zari ibibazo bikemutse ariko wumva ukuntu bikomeye Abanyarwanda aho bagiye barinze uwo murage barazirinda no mu bihugu bituranye hirya n'ino aho zagiye zigishira nyuma rero ko igihugu cyongeye kwiyubaka nazo ziragaruka uko bwabwiye bwacu nanone bigenda bigaruka n'ikimenyetso nanone byumvikane nk'uko ubumwe bw'Abanyarwanda bwagaruka
ye ariko rero noneho gakwava ati haramazina mbese amoko nkuko no mu bantu mu Banyarwanda harimo amoko mbese n'imiryango n'ibindi
oya nyambo nta yandi moko zigira zitwa inyambo gusa
ye
hanyuma ahubwo icyo wamenya mu busizi nyarwanda yari barakubwira akamaro k'inka atari inyambo gusa bavuga bakavuga yuko inka zateraga abantu ubwoko uzifite yitwa umututsi utazifite akitwa umuhutu hanyuma yazitunga nawe akaba umututsi
bivuze yuko ari ubututsi atari ubwoko ahubwo ari ubukungu
oye ni ikimenyetso cy'icyiciro cy'imibereho
cyangwa
imibereho yego
nuko none se kuvuga ngo inyambo ni inyambo nta moko ubundi nka zigira amabara inka zigira uruhu yego
gutunga cyane narivuze ubwo hari abantu bagiye batwarwa n'ibintu bitari byo uko babyinjijwemo n'amateka y'ubukoroni iyo bavuze umuhutu mutwa mututsi ubwo narivuze mututsi gutu biva mututsi no kwitunga gutuka gutunga gutunga cyane ugatungisha n'abandi
rero umuntu yashoboraga kugenda azamuka mu byiciro bitandukanye
yee nuko ariko rero nyine ako nashaka kukubaza inka zigira amabara uruhu rufite ibara tukavuga za musengo tukavuga za gitare tukavuga urwirungu tukavuga mbese mukara inyambo zo ntabwo zigira bene ayo mabara y'uruhu atandukanye
ahanini usanga ari ibihogo bitose
yego
usanga ari umusengo usanga n'inzirungu hari igihe zizamo ibitare nabyo nkariya mu rukari twari tu ari imfizi y'igitare ari n'amabara ahanini akunze kwiganza ubwo mvuga iby'imfizi kandi reka mvuge yuko hari imfizi iba mu nyambo yamanukanye na kibogo umutabazi yitwa rigira
yego
rigira rero urumva n'ibindi rigira n'izina ry'imana rigira rero bigize inka bigize abantu rigira nka n'ibituma izindi nka zivuka kandi muzi ko nanone kugira ngo inka zitwe icyo ni uko zigomba kuba zirimo imfizi zitarimo imfizi ntabwo zakwitwa icyo iyi mfizi rero ikaba yari ihagarariye umwami kuko imfizi y'umwami burya yiswe cyangwa inyazwe ubwami bwaba bunyazwe cyangwa ubutegetsi bw'u Rwanda bwaba bunyazwe urumva inka ntizitandukana na bendezo
yee
ubungubu mu nyambo dufitemo iyitwa nyundo icura mu gicuku ikaba rugwiza nka
icura mu gicuku ni ukuvuga bisobanurira abatabyumva
mu buryo bwabiti nabo bakora mu buryo bw'inganzo y'abasize mu kuvuga yuko niyamana ireba nijoro yayindi bakubwira ngo kirazira kurara mu nzu itarimwo amazi byaba Kenya esi Imana ije kurema yaremesha iki byatuma rero abantu bacika n'ibintu bigacika gicura mu gicuku rero urumva ni Imana iremera inka mu zindi igicuku kindi mu buryo abantu batabona kuko kugira kw'abantu n'ibintu ni ubushobozi bw'Imana mu buryo abantu batabona niyo mpamvu bavuga mu gicuku bifite ubwira bunini cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, mbibutse ko Ikarongi FM ikora neza ni 93 n'ibice bitatu. Ikiganiro muri isanga umwihariko w'inyambo inka z'umwami, twabivuze aho zagishiye hanyuma ziza kugishuka, twavuze umwihariko w'inyambo aho zitandukaniye n'inkuku, ni ukuvuga inka zisanzwe n'ukuntu bazorora bazivangurira ntizicike kandi zikagumana umwimerere wazo. Hanyuma twavuze n'igihe zishobora kuba zaraziye, mbese n'uko zitaribwa. Kuri telefone dufite Hemedi Sibo, ndibwira ko ashobora kuba ari Sibo Mana yanditse ari himye. Hemedi we,
yego,
urahura komeye,
muraho neza?
Nibyo, witwa Sibo Mana?
Nita Sibo
gusa
gutyo bimeze.
Sibo,
yego.
Ntabwo ari, ntabwo bikomoka ku Isibo, ni Sibo bari nuko nuko. Bwira umutumirwa rutanga rw'amaboko kwa uherereye, hanyuma umubwire n'ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo cyawe.
Ndewe igitekerezo cyanjye numvise atubwira yuko inka z'inyambo zitaribwa.
Yego.
Ese umuntu aziriye hari icyo yaba?
Nicyo cyonyine
se izo nka z'inyambo cyaba, ndacyakomeza. Ubundi se inka z'inyambo ni inka z'inyarwanda gusa, ntabwo ari inka ziba mu yindi mico yo ku isi hose?
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, bambwiye yuko umurongo wa rutanga rw'amaboko ucitse, barongera bamushakire. Hanyuma ariko hagati aho ngaho, Sibo yari arimo abaza niba umuntu ari inyambo hari icyo yaba, hanyuma niba hari n'ahandi ziri. Mu magambo makeya, rutanga rw'amaboko araza kukwisubiriza, Sibo. Ariko rero nshyize agakeregeshwa kanje, nabonye no kuri Facebook y'Ijwi rya Amerika VOA radio yacu, hari abantu banditse bati inyambo ntabwo ziri mu Rwanda gusa, hari uwatanze urugero yuko no muri Tanzania zihaba. Ariko rero ibyo ngibyo byo mu yandi mahanga ntabwo twabitindaho cyane, kubera ko icyo turi kuvuga nuko inyambo mu Rwanda zifite umwihariko ari inka z'umwami, ni inka z'umwami gusa. Kandi nk'uko rutanga rw'amaboko yabitubwiye, umwami yashoboraga kuzigaba ariko ntazigabire undi muntu wo mu gihugu, mu Rwanda imbere akazigabira undi mwami wo mu kindi gihugu. Mu magambo makeya, noneho bambwiye yuko rutanga rw'amaboko yagarutse ku murongo, reka mubwire ikibazo cya Sibo, mbese n'utubazo tubiri. Rutanga rw'amaboko,
ndakumva mwene Imana.
Ye, hari umunywanyi w'Ijwi rya Amerika witwa Hemedi Sibo yatangiye kubaza, hanyuma telefone yawe biracitse, aravuga ati watubwiye ngo inyambo ntiziribwa, umuntu ari inyama y'inyambo yaba iki? Hari icyo yaba? Hanyuma icya kabiri atese ati inyambo ziba mu Rwanda gusa, ati cyangwa hari n'ahandi ziba mu bindi bihugu? Mu magambo make,
nihereye kuri icyo cya nyuma, aho ziri zaturutse mu Rwanda uko tubona amateka yazo twari twayavuzeho, nk'uko usanga hari abavuga ikinyarwanda bari hirya no hino cyangwa duhuza umuco n'imihango n'imigenzo, ariko byose byavuye mu Rwanda mu hari tuzabona umwanya tubisobanure uburyo n'izi mu Rwanda bivuze inda isamirwamo ubuzima ikarinda ibyara
bwabuzima butazima ahubwo buhora bubyara ubundi nabwo bukabyara ubundi bw'ubuzime tubifite muri byinshi bigaragazwa n'igihe ya Kinyarwanda kagasongero kayo kakaba ubuziraherezo ibyo bita insini mu mibare ari byinshi ubwiru bw'u Rwanda ni binini cyane ntabwo twaburangiriza ahangaha hanyuma rero tuse umuntu ariye inka y'inyambo yabike abone mwumvara ndetse umuntu yakwirya akimara agasigara hehe kuko urumva zihatse byinshi mu buzima bwacu niyo mubwira nk'umushakashatsi wo kugira ubushakashatsi bwihariye kuri kirazira n'ubuzima by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe umuntu umwe baramubwiye ngo kirazira gucana inkwi zo mu irimbi ati se ko twazicanye iwacu twabaye iki uretse na kuriya mukuru wacu wavutse ntamara igihe agahita yipfira ati n'uriya wavutse ayinyamiranye ati nanjye ukunze gusesa ibintu ku mubiri uretse ko n'ibisizi uduti bikagenda bigarukirana ati ubundi twabaye iki undi rero ngacura igihunya mu maso ati uko mwabaye kuramaze yifata kuhitamo none se aragira nawe azaba uko nguko simbi mwifurije ndi umuganga uzitsinze akazi ntawe akwirya ntawandi ibimenyetso by'amateka wenda mbaye ntisobanura gatoya kuko se yazateka hehe ibye byazazima nta wazimye igicaniro kandi aricyo kitumurikira aricyo twota erega inka ni ubuzima iyo urebye ubuzima bw'abanyarwanda bwabaga bugizwe n'inka butangirwa n'inka bugasozwa imana niyiburema ikakomereza mu bantu bugizwe n'inka gufata irembo n'inka gusaba n'inka kurongoranya n'inka wabyaye baguha inka yo kuguhemba no gutamirwa abana ugukunza guha inka mukagirana umubano ukanamwirahira uti yampaye inka naka inka ni ubuzima ku rugamba umuntu yagororerwaga inka y'ingororano uwananiwe urugamba agahabwa inka y'imirindi kubera ko yarusumye ntaryitwareho neza inka urasanga abanyarwanda yindi atandukanywa n'inka ibyo se tubiriye twasigara turi iki ko n'ubundi abantu bariye ubwo bumwe ko ari byo byadushoye mu ngorane no kugeza no kuri jenoside yakorewe abatutsi ubu tugiye kwibuka ejo bundi ntibikabeho rero
ntibikabeho rutanga rw'amaboko Ndayisenga Modeste ni umuyobozi w'ikigo nyarwanda cy'ubuzima bushingiye ku muco ni inzobere mu by'umuco amateka n'imbonezabitekerezo filozofi niwe mutumirwa turaganira ku mwimerere ku mwihariko w'inka z'inyambo kuri telefone dufite Gaddafi Goodman na Havugimana François tubanzirize kuri Gaddafi Gaddafi
ego
urakomeye
ego ndakomeye
niyo mazina yawe nyakuri cyangwa nayo kuri Facebook
Gaddafi izina ryawe ry'ikinyarwanda ni iri
nduva ari umurundi ariko
ego ibyo ariyo wanjye ni shimira imana
shimira imana
ego
kamiri ukunda guterekera abazi muri shanga utwo tuzina tw'ishanga ukunda guhamagara ririmo amagara rutanga rw'amaboko gusa
yego
ego ego nuko nuko
inyambo ukaza na Gaddafi
shimira imana shimira imana shimira imana kandi ndabona uri muri Kenya
ego ndi muri Kenya mu ntara ya Turkana we
unone uri wajyanywe no gushaka utwo imibereho kwikorera utwa wese cyangwa
ndi kwishure
nuko uratsinda neza
ego
nuko rero umutumirwa rero rutanga rw'amaboko wabyumvise turaganira ku mwihariko ku mwimerere n'agaciro k'inka z'inyambo inka z'umwami w'u Rwanda ikibazo cyawe cyangwa icyiyumviro
icambere genda mushimira cyane kandi amuramukije cyane rwose
yego
ego ndakunze ko nkurikirana ibiganiro byiwe uwo mutama ndamubaha cyane ni umuhinga kandi ibintu avuga ni ibintu byumvikana ko ari ibintu by'ubwenge bwimbitse
kumugize umutama se kandi akiri muto
nuko ni mutwere ko tuvuga ngo ko umuntu aba ati mutama mukumwubaha tuvuga ngo umubwize ngo arashaje ahubwo nuko umwubaha umuntu aba ati mutama itwere ko tubivuga
nuko
amabarire niba n'abambuze n'abambabarire twere tubivuga mu cubahiro gucyumba ndamwubaha
yemakageze
mutama kandi mutama ndimo muzimu wa soko kuruza ndimo
nuko nuko
ego ego none nkibu ubumenyi no bazacyo no bazaca mbere ayo hari itabo yo babyandikamo kugira ngo abandi bazoze rabyiga kwera ibintu by'akamaro kandi bizi bake kandi bishobora gufasha muri kazoza hari bitabo yandikamo nk'umuntu ashaka kugura cyangwa nka muri kazoza abantu kazoza babikurikirana cyo ni kibazo ca mbere
yego
hama ikibazo ca kabiri novuga izo inka z'inyambo ko numvise ko ari inka z'umwami umuntu asanzwe yazitunze atayindi mihanga yinze kuzikorera nta ngaruka mbizi mu zowa zimuteza aho novuga nko nk'akaro tugiye mu bintu by'imico ubona ari nk'iz'umwami birashikwasanga uzitunze kumbe ntabura nk'imyuka mibi yo gutera igitera abami wowe utari umwami nk'iyo hava iguhitana ikindi nobaza novuga nti ni kihe cyiza kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi aha nkacangira kumbuga ati ni kihe kibi kiri ku nka z'inyambo kitari ku zindi kubera ibintu bigenda biri mu mpande zibiri ikibi ni cyiza nkuko n'umuntu ari mu ruhande rubi n'ugwiza ibibazo byanjye ni ibyo murakoze
ye nshimira imana urakoze nawe
ego
rutanga rw'amaboko umwanya n'uwawe rero
arakoze cyambere ibitabo ubwo birumvikana rwose ko ari umushakashatsi n'umusomyi n'agatsinda ari umunyeshuri arimo kwiga kandi tumwifurize ubushobozi by'amasomo neza muri bwa bwenge tugendana mu mitwe yacu muri rya sanzure dufite mu mahembe y'inyambo azagira ibyo aduhangira nawe bishingiye ku byo yize ashingiye ku muco wacu kuko buriya duhuza umuco w'abanyarwanda n'abarundi ndabimwifurije kandi ndabimutongereye rwose nyagasani imandwa nkuru y'u rwanda ibitabo rero hari ibyo twari twatangiye kwandika ibyinshi buriya zabisanga mu byigisho byacu twigisha nko kuri youtube muganga rutanga rw'amaboko facebook instagram n'ahandi kugira ngo benshi babimenye n'ibyo twatangiriyeho ibitabo rero ni ibyo twari twamaze kwegeranya twagize usanganya ku babibonye mu gihe cyashize ingoro yo mu bicumbi irashya cyane n'ibyarimo ariko rero ababyanditse baracyariho hari na bimwe tugifite mu nyandiko z'ikoranabuhanga ubwo rero twabizeza ko ejo n'ejo bundi uko tuzagenda tubona uburyo twongera kwisuganya ibitabo nabyo bizaboneka icyo ni kimwe ariko atari ibyo tutwandika gusa hari n'ibindi abantu bashobora kureba by'amateka wenda abivuga muri rusange cyane cyane nk'ibijyanye n'amateka y'ubukizi kuko n'inzira z'ubwiru ntabwo rero bitandukana n'inkuru tugasanga buri mihango buri migenzo yose yakoraga yarerezwaga inka twavuga nk'ibijyanye no kubaza imana kuraguza babazaga ibimata twavuga nk'ibijyanye n'ibijyanye n'ubumwe bw'abanyarwanda habagaho guhana inka ni byinshi cyane ibyo abantu babireba mu bitabo by'amateka ya kera yagiye yandikwa hanyuma undi muntu atunze inka byagenda bite cyane z'inyambo ese ntibyamukenya ntibyamutera ikibazo oya keretse ko wagombaga kuzihabwa n'umwami ukazihabwa n'umwami akaba ariwe ugutungisha ni nayo mpamvu batavuga yuko wowe ari wowe utunze izo nyambo ahubwo bavuga ko uri umusumba ubu uri umusumba ubu uri umusumba w'umwami uri umusumba w'umwami hanyuma rero byumvikana neza yuko ntabwo ari wowe uba ufite izo nyambo ahubwo uba uri umusumba wazo no gutunga inka muri rusange mu muco w'u rwanda baravuga ngo nta mwana utunga inka akiriho nanjye njya nkunda kubivuga ari abantu bampa inka ari abo nziha batubitanga rw'amaboko afite inka ntanga zigira data burya ba data baba bahagarariye igihugu biba bivuze ngo ntawe utunga inka igihugu kikiriho inka n'iz'igihugu sinzi ko hari nabisubije neza byose
ye ari akandi yabajije ati ugereranyije n'izindi nka zisanzwe inkuku ni ikihe cyiza cy'inyambo ni ikihe kibi cy'inyambo ati kuko ibyiza bigendana n'ibibi mu magambo make
yego ikibi ntabwo nzi ko ndi bukibone nubwo ngo umushakashatsi uva ko nigenze abanyarwanda baravuze ngo ubuze icyo atuka inka aravuga ngo dore icyo gice ni cyayo berekana ko ntacyo wabona utuka inka kibi kuko nta kibi gibi ahari abazandisha ikindi ubwo mbere y'umushakashatsi uzagaragaza ati ntabwo y'irembo yikomereho yihagarareho no mu mafuti uzabona ikindi kireze ibyo azasangize ariko ndakeka ko ntacyo azabona inka ntizigira ikibi zigira ikibi n'inka zorwa zingana nyirazo kandi nyirazo n'imana imana nta kibi igira ab'i Rwanda nta kibi bagira nabo umutima
ye hanyuma rero ijwi rya Amerika rutanga rw'amaboko
nizo twagira
ye
tutagifite ntitwaba
nuko rutanga rw'amaboko rero dufite kuri telefone na Havugimana Francisco François nagira ngo abaze akabazo kagufi cyane maze tuze kuboneraho twanzura ikiganiro kuki ariko uza kubivuga nyuma kuki noneho iserukiramuco ry'inyambo rije kandi rikazajya riba buri mwaka reka icyo ngicyo uza kukivuga nyuma twanzura ndaza kugukebura hasigaye igihe gito kubera ko iminota iragiye duhe ijambo ahubwo Havugimana François Havugimana
karame
urahura akomeye
ndaho rwose meze neza
nuko pe nuko bwira umutumirwa rero aburi Yego
ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Gasabo ni hano mu murenge wa Bumbogo ndagira ngo mbaze bwana rutanga rw'amaboko umupfumu icyarimwe akaba n'inzobere mu mateka
urumva bitajyana
nibande yego niba ndagira ngo mbaze ku kibazo cy'izo nka z'inyambo bavuze ko mugitangira ikiganiro ko zaciwe mu Rwanda igihe ingoma y'ubwami yari irangiye ese nibande batumye izo nka zicika ese nyuma yaho zikimara gucika zagiye
yewe ibyo yabivuze Havugimana ni ukuri yabivuze ahubwo uze kujya kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vuba akadomo club wongera ubyumve ahubwo reka kubera ko igihe kigiye hiniraho ngaho ndagusabye rwose unyumve ntabwo ari ukukwanga urakoze cyane nuko rutanga rw'amaboko umupfumu n'umuco birajyana
ibyo byongera ngo nawe yari yabivuze ahubwo abishima avuga ko ari byiza kuko buriya mu mihango twavugaga inka zakoraga habagamo no kubaza Imana rero amamana rero cyangwa Imana yeze ni igitambo batambye icyo gitambo rero ni kimasa batambaga kimasa dutoya buriya tuvuge ko no gutura ibitambo ntabwo hapfi ibigore n'ibigabo byerekana ko ku rugamba inka nazo zihisha ayo mateka akomeye byerekana ko ku rugamba nta mugore nta mwana bagombaga gupfa n'ibigabo mbere ntabwo amategeko mpuzamahanga y'intambara cyangwa n'ibindi yazo n'ibindi bintu bishya twari tubifite muri ayo mateka yacu niyo mpamvu bakubwira ngo inyambo ziduhuza n'isanzure inyambo abantu bumve ko ntabwo ari inka z'abantu ku giti cyabo ntabwo ari inka z'umwihariko w'abantu ku giti cyabo ni amateka y'isanzure y'abantu n'imana y'abantu n'ibintu
niyo mpamvu iserukiramuco rigarutse kubera ko dushigaje amasegonda atatu gusa
ubwo buhiso unyanziranya ariko turangira gutanzurwa ariko reka dupfundike niyo mpamvu uko u Rwanda rwagiye rwiyubaka Imana y'u Rwanda ishimwe n'abazima bacu batazima n'icyo nacyo ubuyobozi bwacu bukuru bw'igihugu bwaracyitugaruriye ejo bundi rero hatangijwe iserukiramuco ry'inyambo kugira ngo twongere twimakaze ayo mateka y'ubumwe bwacu y'ubukungu tugendana mu bitekerezo byacu y'ubumwe bwacu n'abantu abantu n'Imana n'ibintu hose na muri byose ibihe byose ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane twaranezerewe kuko byatangijwe n'umugoroba w'igitaramo n'ubundi cyabaga ibwami
nuko nuko rutaga rw'amaboko rwose nguciye mu ijambo ntabwo ari jyewe n'igihe ikiganiro cyari kiryoshye tuzasubira namwe mwese banywanye ibijwi rya Amerika ni wowe ukoze cyane rwose banywanye ibijwi rya Amerika murakarama mugira umugoroba mwiza.